re pe sunu pensun re box sunu patal re ash kare ash kare donu watching re dance sunu tansun re fans ki konda ke chumbare chumbare hey kondala ni pindi chese kandal unnode hey kondala ni dandam pette kunde dambode vilidaratta goste bundatarilla lante hey Bollywood ni Bollywood ni taru marenge mar 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 Bossulu vachin re pesulu pensun re boxulu patal re ash kare ash kare donulu vachin re danceulu pensun re fans ki konda ke chumbare chumbare mar 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 mar